Izikhonike zokuqala isahluko 24 verse 1. Nazi izigaba zamadodana kaAaron. Amadodana kaAaron ngoNadabi noAbihu noEleazare noItamari. Verse 2. Kepha uNadabi noAbihu bandulela uyise ukufa bengenabantwana ngalokho Eleazare noItamari kuphela babengabapriesti. Verse 3. O David noSadoko amadodana kaEleazare noAhimeleki amadodana kaItamare babahlukanisa ngezigaba zabo njengenkonzo yabo. Verse 4. Kwafunyaniswa emadodaneni kaEleazare amadodana amaningi ayizinhloko kunasemadodaneni kaItamare bahlukaniswa kanje. Emadodaneni kaEleazare kwakukhona abayishumi nesithupha abayizinhloko zezindlu zawoyise. Nasemadodaneni kaItamare babeshagalombili njengezindlu zawoyise. Verse 5. Bahlukaniswa ngenkatho laba nalaba ngokuba kwakukhona izikhulu zendlu engcwele nezikhulu zikaNkulunkulu emadodaneni kaEleazare nasemadodaneni kaItamari. Verse 6. UShemaya indodana kaNethaneli umbhali ongowamaLevi wabaloba phambi kwenkosi nesikhulu noSadoki umpriest lo-Akimeleki indodana ka-Abhiyathara nezinhloko zawoyise babapriest namaLevi. Enye indlu yawoyise yakhishelwa u-Eleazare nenye yakhishelwa u-Itamari. Verse 7. Inkathi yokuqala yadla uJehoyaribi neyesibili uJedaya. Verse 8. Neyesithathu uHarimi neyesine uSehorimi. Verse 9. Nesihlanu Malikiya, nesithupha uMija Mini. Verse 10. Nesikhombisa uAkhosi, neshagalombili uAbhiya. Verse 11. Neshagalolunye uJeshua, neshumi uShekaniya. Verse 12. Neshumi nayo Eliyashibi, neshumi nambili uJakimi. Verse 13. Neshumi nantathu uHupha, neshumi nane uJeshebeyabe. Verse 14. Neshumi nanhlanu uBiliga, neshumi nesithupha uImeri. Verse 15. Neshumi nesikhombisa uYeziri, neshumi neshagalombili uHiphiserisi. Verse 16. Neshumi neshagalolunye uPethahiya, neyamashumi amabili uJehezekeli. Verse 17. Neyamashumi amabili naye uJakini, neyamashumi amabili nambili uGamuli. Verse 18. Niyamashumi amabili nantathu uDelaya, niyamashumi amabili nane uMahaziya. Verse 19. Lezo zaziyizigaba zabo njengenkonzo yabo ukuba bangene endlini kaJehova njengomthetho ababewunikwe ngesandla sika-Aaron uyise njengalokho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ebemyalile. Verse 20. Abasele emadodaneni kaLevi babeyilaba emadodaneni ka-Amramu nguShubayeli, emadodaneni kaShubayeli nguJehedeya. Verse 21. KuRehabiya, emadodaneni kaRehabiya nguJishiya inhloko. Verse 22. KuMajisiyari nguShelemoti, emadodaneni kaShelemoti nguJahati. Verse 23. Amadodana kaHebron nguJeriya inhloko, noAmariya owesibini, noJahaziyeli owesithathu, noJekameyamu owesine. Verse 24. Amadodana kaUziyeli nguMika, emadodaneni kaMika nguShamiri. Verse 25. Umfowabo kaMika nguJishiya, emadodaneni kaJishiya nguZakhariya. Verse 26. Amadodana kaMerari nguMaheli noMushi, amadodana kaJahaziya nguBeno. Verse 27. Amadodana kaMerari nguJahaziya noBeno noShowamu noSakuri noIbiri. Verse 28. KuMaheli ngu-Eleazare owayengenabantwana. Verse 29. KuKishi kungamadodana kaKishi nguJerameli. Verse 30. Amadodana kaMushi ngoMaheli noEdere noJerimoni labo bengamadodana amaLevi ngezindlu zawoyise. Verse 31. Nalabo benza inkatho njengabafowabo amadodana ka-Aaron ebusweni bukaDavide inkosi, noSadoki no-Ahimeleki, nezinhloko zawoyise babapriesti
namalevi, inhloko yawise njengomfowabo omncane.